Westside moves the clock.
Wazakamba wazalema, but I never leave her. Yeah. Wazakamba wazalema, but I never give up.
Ni jealous, si. You soon should be caught. Misses me, mkatotala kwa wedding. Maviziva ni misisi. So ni komo kamba sao kamu. Na kulukona kozi yoki waka. Yoni latile kuzoelela kwa tasapilo yaka. Oni latile inge ni ina mandu ya buswani. Fase ni ina mwama shon. Mbata ni msio yo, my sister PH1. Muza kamba muzale mabat. Bike ya fukipe ya unjambo. For life ya madamu waka. Never chapula kona kukukangala.
Waza kamba wazale ma, but I never leave. Yeah. Wazakamba wazalema, but I never give up.
I'm sick in love about you, ngomubeji. Yeah, hobi yungwa kusangila kabeji. Vako, you stole my heart, so umwiji. Yeah, ngingu na kumuna mekuchigima. Though they say you a clubber uwa shikenya. Hey, mwili yobi yungwa wana mo usendo. You light my heart, nge mangishi na shikenya. Hey, kukukuka kusesa ni kweko. You are royal, tinge mwanga na kucheka. Yeah, nawa hanjika, nawa kaseya. Till I give you a ring, imuru wale kaseya.
Wazakamba wazalema, but I never leave her. Yeah. Wazakamba wazalema, but I never give up.
Anko Jendo Bazooka Wala Zappo, yeah. Guru Nets Nams Kelvin Oswald Fred Chituman Kez Ria Asterix, yeah. J-Ros My bro Keslanda C.
Wait.